Maseni funa nonke nithi ngithande bani. 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 Moba mashelela. Ebafezi intombi yami le. Nami ngayishela ngoba ngithanda. Emashisi intombi yami le. Nami ngayishela ngoba ngithanda. Masenonke nifuna nithi ngithande bani. Masenonke nishela nithi ngithande bani. Masenonke nifuna nithi ngithande bani. Masenonke nishela nithi ngithande bani. Masenifuna nonke 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 nithi ngithande bani. Ngoba ngayishelela. Intombi yami le. Ayithole emazweni we. Ayithole emazweni we. Ngiyanicela ningayisheli. Intombi yami le. Ayithole emazweni we. Ayithole emazweni we. Ngiyanicela ningayisheli. Ngiyanicela ningangithatheli yona. Bafethu ngiyanicela ningayisheli. Ayibo nami ngiyayithanda. Phela aweli imvula nemihosha. Anyuki indawo namagquma. Ngiyofuna wena sandwa sami. Ngiyanicela ningayisheli. Bafethu ngiyanicela ningangithatheli yeah. Masenifuna nonke nithi ngithande bani. 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 Ngoba ngayishelela.